Tony Wero kendi ya munga kilwa dakika uchiel toka saa ariyo manido marukinyi jawinjo mara kaka nasimi kaindi singo etielo nendo mokuongo no kinyi makawuro niendi aburo kilo ni kaindi laktar aburo kilo ni kaindi wendo mabindi buru punjo wa mathoth kaote norekoda uweche gweko magngima kao kaketho saa jawinjo mara haruwa kini machigni hiluanga ni Vincent Ogunde aduna bidu kodi kaindi chedo machala koda manyako mol kaindi sade kadhi mapio pio kaindi Eli Marsimo. Hello daktari.
Hello.
Ichiwo nade?
Achiwo maber agonya sairo kamano sei.
An bende achiwo makare. Kawa ni thuolo makedi mosa ni jowinjo mag nyakarodo mag lwasi. Ijifulgi yes, tiyangri dito nyingi ng'ato iwuok kanye.
Anido ng'an te jina chimo tieno. Ani alego siaya. Kamori nungan banana. Ito an natimo atiyo county hospital ma Homa Bay atende jok manigi tuo neko gi ndulme.
Yes.
Ado dawach na dili gi jok manigi shida mar paro kata pach dhano manigi shida.
Erokamano ahinya daktari. Kwadwa chako kaendi kawuro diendi en mor mara mar bedo kodi nyakalodo mar lwasi wawuene kaendi weche motenore koda ngima. Kwachako kaendi tik weche mag mental health. Kwachako ifuone jawinjo mara ni to mental health tiende nang'o weche mag paro gi gin gik mage?
Mental health mano dongere. Mental health en wach mar paro ma afya mar paro. Dhano kuche moko confuse gi obuongo lakini ok en wach obuongo. Even though obuongo en involved but en mna wach mar paro. To ka paro ler to gimora mora bedo mayot. Simbegi, pachi, kata gik migombo e gimani bedo maler. To ka paro nigi shida koro luongo mano ni mental illness. Paro nigi tuo.
Okay. Daktari, kisa ni endi aina chile kuwa mginu mbindo Uganda, temo ngio kaindi matuta enya kata na neno kasiri kandu wabindi weche magithiethi, temo ngio matuta. Ngomu mio, berka Uganda kitu njibe uweche magparo?
Enge mama sani kirango, wanji wat mara ekonomi. Ekonomi maru wani omi kwenye kukudre mayo dako kudi maber. Nisinde okusome yo maber. Kata yano uon kata chiumo kwa yu maber. Nienzo wabende yo yeti. Tadiyari kiyo siye. Edango yo kuonja ni kusome maber. Tadi mwene kube ni yude makoni. Makoni dijeji en kit. Tadi kama kiti me wonge. Yes mwene matigi paro. Wakale jante maa kudiana mwa college. O wato mo like for watch medicine. So kumanyo tuchita kwa yudu. Ode kamanya li yude kit. Sebende kako nyalo chako osipande o tame nikesh owe kwa mwenye lewe lewe owe mwenye lewe 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 kiyo nge gini kima mago gikmami yunga toparo mara niyo kwa denge kenka hile ni ngamadi chua di manyo kata ngamaniyo chomo manyo ni okrom jesuke meko bende kwa manyo oka yud to kiranga orni nchie mpenda nchendo viduwa chiemo viduwa di school hili wano chulo oot. Magic mogo kelo shida ikenka.
Yes.
Kirango kwa mtindo matendo. Nikech jonyuol ok mi gichimo kaka dwarre. To bende gik ma onego bed rakiti gi ok lu kaka dwarre. Magi bende hinyo nyithindo. Mane momiyo be nimeyo nyithindo matindo mi bende nigi stress kata depression mamoko bende nyalo bedo side bere. Koro the economy has really affected a lot. Those are things that causes mental problems kaka depression gibigi. Di maganyuola, manye remo, jenuwa jen chol. Chol en genetik, di manye enyuondi.
Yes.
Kwete moko wakaji ndini meji. Dini anyuola. Dala no kapo nisi ya mtu mbamore mano jisawe dneno kutu wakak. Nyuati mwondiwe mtu ndiye kumoko dinuwe bange, padere. Wanji conditions moko mangi, ngati makikuwa nire mangeni, so nye lukta kwa njuka edala, nye lukta kwa njuka panga.
Nga maie wang.
Nima mani kodi.
Okay.
Mwana. Mago kikumatende, wana kikuwa moko mawoto ndara, moki ureki juwe ni, o tuwe juwa leti yende, juwa no timo peni mangi mai kofi. Kakuwa nyele mtido kronia, jibende, jiyo drema na mana inyondi wagi. Kuroki se moko ngape nyele, kata jaluwa wane, jaluwa kutawa, jaluwa ngato, okuni ngatuwa yuma, eza hii re, ama orne koko akamoro ama nti gimana timo marat onge bisi maja liyo yido gaida shina ni pap karan pare mamie koro bale ni mago bisma ma ngate moro ni awadigi kata jetien moro lawe kata wasidalami moro chande jika kamago mago bisma chingi nyanga koni
kamano
mago bisma nikelo shida shida matinda tindo mago magpuche mago paro
Kane winji kakilero kaendi gigo mabende kelo tuoche mag para winjo ki itemo riede ma nyithindo bendo nywand kaendi nitiere igni iga moro ma gini ndi chakore kosen mana gima siche moki ngiyo nitiere kuom joma dongo kende
well me example wawachi ni donge dala ma jonyuol ni nentie to ne giriti maber kapod pokichako paro pokichako ng'e ni dhano So bange maybe achiel thought dong gi mama one joma miyo wabedo ga gi sideline matin when it comes to family life
yes
so for mama ni miyo mosebedo ka nyagre kodi nyagre kodi then owete baba ubiro to riembo uya e puodho mane baba woweyo e puodho mane baba woweyo ni koro tino unu wog obi kamoro mama ungo die mani kamoro te unu kentindo moko okini nasendi miyo ni Maya telo temo kama timo kama koro chapo kama in kaka nyati kinyala sana by the time pachi ichako ngena ane dhano inyala ini baba onge mama karacha andrega kende kata basic needs moko mwono kwa bernu wido kukini jene kwa mebe inyala madha nyuka ama chae moro ame yude chagi moro makini chamo uno kuchagi mano nyaka sama mama ngini yude gi moro so diambo kura kubet pinj ono oso turito akuchamu so kiranga maber nako chako kamano life was just okay until something happened along the way then kutecho pokanyo to onego beni di school wach koro isimo primary intech primary mostly wach neni free most of the time koriye mito siling ni achien mama di manyo tidi wogo chopo kama koro onego di seko owachanu watia manyo owete baba ni nimondo wane kanyalo konyo wa Hili kuno tiriembe, ini zeni mama nchilo kwa wakia, mago wa unge relationship kodo. Ini wanto ano kibeti parini yao, angu ni unera uta amresi mwona kama. Donga we nene nigo, adia nera nigo, lakini you are not his priority.
Okay.
This life is siki chandri. Chupo kama kata kibi school, wasi nolungi school, moroto mama uyeteri, to ungizo school nabu kwa kilo pesa, mateni, probably in day school. Then every other time, ini niriembe. Every other time in any riendi oyo Vincent kwacho kubedo kishida dongi po parri nango momio an kende mama gitimre naga to karango korgo baba wa sipo awelo ang momio mna korwa koni
yes
ang momio ginyal ponyo ichako bedo gi penjo moko makata ini wono kinyal duoko then in the long run kama to yudi ki hang yourself a tree moro to duwajo ni nyapini mine manyochi wanyo oyo mino kochi wanye obendo rango pinyo neno ni awa migi otama kora chiku kune so ngamado open up to bende oronge uneno kuro magi challenges wabedu kwa mpindo kuro mpindo giduwa mna ngama bet kwa digi pincho winjo gimagi waje nyati bende minago paro kikiwe no ungego
okay
Obendo nyalo bet piny mongisin ana gombo gima kama. So in kaka janyuli gisin o nyatena. Adier maita yeni gombo. En manisa niya unge pesa. Janyuli moko dat asud kucho. Ine nana mpesa nagolo kanyo. Dimain kuwa mwur. Ine an already say miye paro moron. Eto mama nani. Gima kwaya kwaya gimuno ni. Sa uo na omo meidi wakakama. Ine eno. Already say kitegu paro. Kanyo kama ito buge mnyati wacho. So mama ni en mama na adier. Bende ni nyuali adier. Mago kore penjo. Mwote ako bedogo. And the more me a negative attitude, that I develop that part me, probably this is not my mother. Why am I even forcing myself?
Okay. Laktar, tiende ni kuangyo kaindi ages, engi ma timore across all ages, tiende ni igni duto te obede nyathi, obede nga maduong, kato obede nga maike niye diere?
Gigi timo jidu, so ba, it cuts across. It cuts across. Kena siya ko nyaka, au siya katiaka invite.
Okay.
When you conceive, sa mama mo mako isya. Sa magi mo siya no pase, nyatino bendebedo di paro. Sa magi mo robuwa, nyatino bendebedo di buwa. Mane mo nesike mo kido ka nyatiko ni wato suwe wino, ma teke ngu tito mako. Because obendo ne, owinjo in as much as dhano edonjo ti ofuwinj to ok nen the human brain detects a lot and the human brain can adapt to any situation koro sama ine itero aska ose adapt to so many other issues ma in the long run kowuok oko to gik ma adware already en go
erokamano aya daktari ene jawinjo mara masiche moko chiko ite okinyi masani ere kaka ng'ato nyalo fwenyo ni okali midhiero mag paro kata mental health giki
sama in gi paro to yot mondo ibed kendi sama paro kendi iyudo kaka in kendi ibet abeta kendi sama paro chandi irealize an kenda kendo kawuono seche moko chiemo tami kata nindo maber tami don't see jok ma nindo excess especially jok ma nigi depression onindo mang'eny ok ochiem maber to nitie jok moko ma chiemo excess ka en gi stress moro motemo to ok one konyalo ochiemo excess just to cope jok moko bende ka nigi chira maparo koro sano koro ka kong'o mit imadhe mang'eny seriously
yes
to jok moko ka bende nigi stress mar paro no to onge kama giwuoye gi ji en siku en nakende gini en naparo mare kende kata ng'ato ng'isenye ni bwana ini ng'alinga ni aha an sawa an sawa oling' aling'a kende obet kende to oling' kende those are the some of the simple signs
okay awacha maber ahinya penjo machielo kaendi agombo ng'eyo ni daktari ni un kaka jolony kaluwore koda higni mabendi isetiyo kata experience mari okang'e ni un ina gi report moro kata na data moko wabendi seche moko usechoka ahinya to kwa ng'iyo gwengwe makaluo kaendi weche chal nade kwan marom nade mabendi sani usetemo mondo mi kata usefwenyo joma kalo midhiero mag paro gieki
out of four people one has a mental illness out of four and mostly mawakuano mawastatistics osetimo mawalde organization bende osetimo and mostly depression anxiety gi suicide just three
yes.
Paro mar ma isiko kuyo kuyo anxiety ma gimora mora isiko hin magi in gi paro moro ni gimarach nyalo timre kama gini di timre niya ngayon gini di po mani di three alas ngayon teenagers from around 9 years to 25 right now. Dia memang di komisi saya mangen, di daerah mangen. Yeah. So you can imagine. So one out of four is mentally ill.
Okay. Ero kamaneja, tiende ni achile wi ang'wen mag oganda ma ikale tuoche mag paro gi ki kwa ng'iyo kendi weche mag chwech kata jenda. Pogruok ni kanye kendi?
Most of mental conditions ngayon tuoche mag paro gi inyo chuo molo mon chuo ema nigi shida gi mang'eny nikech warealize ni chuo ok wach gik machando gi
gilingthi
it is okay to cry ogen as a man you're not supposed to cry as a man ok onego bed ni inyiso gi gik machando pachi ikoneno kagima you are weak you are a coward koro ng'enyne chuo ema gigi hinyo but mine awa kata sa nene mo se mine bini mele gi kuoto en man tuche moko kuoto ni nyalo kelo shida but kiti enge mbele gi kuoto nikech kuoto ni mugi ato nap wato yudo release ko wato gimatine kata ko tina to example so yudo release
wato
kala wato bedo ni mayon mane pogo kundi mo nigi chuo women are very open men are close
Okay. Jawinjo mara hen kaendi dakika 20 mosekalo tok sari umanido marukinyi wagomba ka kaendi koda laktar Jojina mabindi en laktar mochung'ne weche weko mag kata na midhiero mag paro obolaeronwa kaendi kaka gitiyo kaachiel koda bende neno ni ng'eyo mathoth kaka inyalo yudo kaendi konye kinde mabindi ikale magi asi nyisi kaendi ni nyalo chaka chaka gisani endi kioro na ote machuok kitiyo kaendi koda 0769 6 6 6 6 6 boro mano kanyo lai mabendi nyalo penjo gudo penjo mari thulu mabiro kaendi bende brumi ene kaendi mwado mi iwana tol laktar wadwa ngia ne kaendi ilaro na mabera enya ni joma chuo ema thothgi kali midhiero kai pimo koda joma mine kata kamano joma mine bende nitire kaendi liber ni joma chuo giki ok gionge koda ng'eyo ewi weche gi kiko sibedo nade
ng'eyo joma chuo wati gi African setup wani Africa kata wati gi Uganda ndio
aha
kirango nyathi ma wuoyi kadongo en nok oyiene ni mondo kata gimoro time no koko timo revenge yani onego bed ni en gi teko throughout manisa ni en ema onego bed ni ochung' ni jok moko sama gik moko lwar ene backbone kosilungo nade ene siro
ene siro aha
manisa ni en ema onego bed ni en gi teko
mm.
So ng'iso teko ni manisa nok onego bed ni ywak onego bed ni chung' ni jok moko ka gimoro timogi onego bed ni ka gik moko kethre tine minyalo loso mane gimomiyo en wuoyi siro koro samo dongo ka dong neno responsibility ochako kapod otin aparo ka mamwa luongo wadwa ni mamen mano ng'ama nonego bed dichuo ma mogangre onego bed ni en gi teko onyalo defend gimoro amora so ng'ama dichuo eluo nation en ng'ama onego bed ni kia lit to kata kowinjo lit kik ong'is ng'ato so keep in mind ni ng'ani en dhano lit nyako winji dong en gi emotions kaka en gi emotion ng'awacho ni onyalo hero ng'ato onyalo chwanyre gimoro nyalo chando pache
yes
nikech en dhano so kochopo kama ichuno dichuo ni kik gol pi wang'e kik ne ka bende en gi paro mora mora to kik ong'is ng'ato ne en gi chandruok dong iketo ng'ano e fix in short temo ng'ise ni bwana shida ma in go gi okwadwa winjo inonego bed ni chung' kanyo kaka ang'o kaka dichuo mane momiyo ng'eny gi thog shida mag gi to mane momiyo ng'eny gi dere warangi wach mag chuo gi hera
yes
that especially wach hera ng'ama dichuo kobedo neglected otero nyako to nyako sungre otero nyako to nyako sungre ang'o ma bede pache nyako ni ok dwara kose nitie gima rach koda aya ka en gi madam to oseyudo madam to madam ni ok gibed go maber nikech otemo kelo kaka onyalo kaka ng'ama dichuo to madam ni ok ne koro manyo dichuo moro he feels guilted ofil no bedo betrayed yot mondo many kata mafuta moro mowango madambni yot serious nikech ochwanyre matek yot bende obed gi depression moko nyal wuoke infact kidhi madare tiyudo ng'ama dhako nochwanyo dhako ne mosiko wero gole shida no ok yot dhako ne ni werawera kati ni e yath okiyot mondo wuok kanyo
tiende ni en gima ni e pache seche te
mane pache seche te that indicates kaka dichuo delicate uwacho wan chuo ng'ama dichuo en ng'ama nanyalo wacho nadi en gi a lot of strength ma gik moko konego bed ni chande
ng'iye ka ng'atno maber ka bedo motegno seche duto
but ng'ama dichuo is emotionally vulnerable yani mane momiyo ok yot onyalo bedo kaka mon auchiel to kata ng'ato mula auchiel achiel kuom auchiel gi
yes.
To chuanyru marach en emotionally vulnerable koro odwa ng'ama winje to kata kobire ot oonge mor kiki penji kata madam ok onego penji kata range aranga nyaka chieng' mane ong'isi ni koro adwa wachoni nikech seche moko kiprob tine ni chwanye yot mondo hinyi maneno ni inenoga moso weche mag gwandruok mane utegi
yes.
Dichuo nyalo vumilia for some time in the long run pache ma koro lokre in iwene wuon ng'ane muol lakini paro nose osekethre
kamano aya laktari ilero kaendi wach moro maber ma bende kela kaendi thuon wach mwadwa ng'ene kabuono weche mag akweda weche mag stigma mabende ndi kaking'iyo jogi eki gi wang' machielo ni ng'ane ok nyal kata mana provide ne family mare kata ng'ane is weak ng'ane ok nyal wuok oko mondo mi owuo ka nitiere gimoro machande gi sani endi waneno ka nitiere dwaro mathoth ahinya e kind oganda ahinya to ne jogo eko machuo kata jogo eko mamine ere kaka wache mag stigma giki bire kind oganda ahinya to ne jogo masiche moko nyalo miyo koro gin bende gibed koda chandruoge kata mental health weche mag paro giki
Ay, wacho wach maber, wach marukini. Buarange kaka nochako.
Mm.
Kano biro, wan mwacho mwange nochako 1984, don't?
Yes.
But kano biro, dano nekiane nango. Chana kala korona sani. Kane chako.
Uh-huh.
Iketo jie bags, kikungato muli, jikumaka mago.
Mm.
Koro saante mano omi wangenu gigi, gibiro giyore mpogiro pogiro, kinyali hiro kimunu nyawadi. Ayo, idala kae. Wan gi jok nu wacho ni ma en gi juogi. Ah, ng'ani to nga gi juogi. Simo ka kosen, to ng'ama sudo machiegni kode. To nitie ndalo momor. Iye ka, iyudo ni ndawa moro ne nitie ga shida ma kama. Koro nyathino were uru kode. Wan gi ute mathindo, inyalo donjo. To nyathi chikre, chikre. Chikre kombe go ma, pasin, to nyathini. Ang'o matine? Ini neno. Sodo jodala, wacho en ga kamano. Wang'iyo kode kamano. So, kirangit neno nmai, is attention deficit hyperactive disorder. Nyathini tuwo. Kibet peni nilo nywa gini jisen, aneno kada alaka, ungi shida chela ria dek. So, gigi inyalo siyedu nisital, nikech obongo nyathini di kampachin. So, ngati nisino oyo, wan mano onge dala waka. In fact, dawa nenga kama. Mm-hmm. Ogini watu nonge dalaka.
Mm-hmm.
Pacha no kisawa. Okay, I'll give example moro.
Mm-hmm.
Nati mo admission moro I rehabilitation center moro korwa koni. Mm-hmm. Gini homa be koni.
Mm-hmm.
So, yanyuwa no kelo kijande ma no sebedo gini lungo na early onset of schizophrenia. Tuoma, mamiyo pa chilal, memory lal. Koro kata kanga tumisim tigindi agati nyalo tiyugo. So, apenje mama ni history ma nyathine. Chanyisi mama, okini okay, nisagi mati ma nyathine. Nyathina ni nilagutuma. Nyathina ni chamo kama na njaga. Njaga ni machando pache. Mama, poki niya history ma ber. Nikesh idu wana kete rehab. Dongo duwa roti. Poki niya nondro matu wone ni ma ber. So, nisagi saan, Ase nisi njaga ya mami nyathina ni tuwa. Sapenje, niki yede moko mochi yogo. Toko golo na yede. Gini yede magparo.
Mano miye.
Mangeye, I said, to mama. Magi to mage.
Yes.
Mako miye niya sani. Koro moto kwa med moko. Atemo kito miye ni penyo tama. Koro pi wange ma o. Sasa ni mama ni. Okoduwa yye ni kichi gini gima tretene. Kini ne nyare ugocho na. So ka nyare ugocho na. Nyare nisa nyatewa niyo sebedo kama chakreti. Kwa tedo a lot, to pia lot ne molu wakare gono vitamin D dindi. Kwa kedne chie moto kete diero, chakreti nne, kawa tindo. Pema nite ni mama uo kanya liye ni gizi. Koro, gima kwayo, bedi pini ku mama ni kichana temoto. Nere na donje mangeni. Bedi pini kode, ziongi sipache, tibende inise, numa ituo minye lupiezi. Kiko pedi guluro mora.
Okay.
Koro gima chando ganda wa. Eni nyenywa wakian magi tuwoche minya lupiez. So anything to do with mental health, not only in Africa, even in the Western world, has stigma.
Okay.
Ok Africa kende, ok Kenya kende, ok Uganda luo kende.
Mm-hmm.
All over the world, which is stigma. So each community knows, each community has their own reasons and has a way they regard mental health. Koro, gima wanyalo timo en puonjo Uganda about mental health, mondo ginge kaka gikonyore. Nikech ng'enywa e utewa, wan gi conditions gi. Yes.
And ire kaendi penjo moro mabende agombo ni mondo miler ne jowinjo magwa. E kind Uganda waseyudo ni nitiere ga kwan mag nyithindo manyiri ma seche moko gamo iyimo mondo, iyimo hiu, kata teenage pregnancies. Tiyudo ka moko mabende hapigi oleng'ore kendo okelo wendo. Nitiere kaka ing'iyo gi koda wang' moro mopogore. Osengore ni maibende na achiel kuom dibende mabende ni achiel manyalo miyo nyithindo gi kibedo koda tuoche mag paro. Kaluwore kaka Uganda ng'iyo gi.
Yes. In fact, di mabor. Kata mna miyo mane ode mapek. Ka mae iti mane dichuwa oko wacho ni nyaka bedie ama oko jipanga nyaka kidney stress koro teenagers gigin mae exposed mo nike chigin kwa digitindo hiki gipo koro mo maa mako gine ute jonyuol gi pok gidhi tedo. Gin jok ma pod tiya ka kirito nyathi, ineno. Magi gik ma nyaka miye paro. Alafu kuparo ni wete gi dhi e skul to ento dong ka gi ich. Ama kuwuok oko to ji kwede ni ne nyathi nyar ng'ane ni nomako ich ka pod tin. Yani oriel korango to neno ni picha mare bende onge nikech Kenya ka kimako ich to ng'ato ni mae kata skul ok nyal kony. Nikech odhi skul ti mang'ato selokre min ng'ato. Koro magi gik ma ka nyathi opoketo ni pache. To chande seriously. Tingen so far, watema hamasisha the girl tell. But for pokuwa chopo kanyo, pokuwa chopo kama ngiten, at times it is okay not to be okay. Ina eno. Wawate wate doa, lakini pokuwa chopo kama wami yungi ena ina beer, it is okay not to be okay.
Okay.
Koro mental health is not far from us. Kada kama intie reno, it is kama intie Vincent. Wandrok mati yellow bed, ni pengiri, in fact, paro de kalo. Ni sa ato jogi onena nadi. Jogi, asebet ka tiyo ka. Gino gine tich matimo ni. Koso mara ni na yawa di kodegi. Pesa na gini ya ni angu mi asefwa. So gineda, akoso kanyi. So karanga na naka tiyo tija maber. Paro no, kita ako paro kamano. Chopo kama koro kata kanga tu rangi. Tawase ni mae ungi gimonya lo konyo. Go ngani, wale na naka gimoro chando pate. So wangisi funny thing about dano. Kata gimoro chando pati. Kinde ugipenj. Ginyalo mna rango gu kamera. Wana giketa gata sim. Kamata guwa chani mano ngane. Dongu nyano kaa ukuyo ka uono. They don't even come for the solution to assist to get a solution.
Iwe yuka hindi weche magitije. Poda duki mane wacha chielo na ogono enda. Masibido kwa yudo lipode moko maga. Jogwe koma iwi njo kutane ya ukao ngima ne kartich. Kata mane pacho. Kaluwore koda midhiro machala koda magiki. Laktaro kagini. Magiki biru ni kecha ngoto. Dibedi ni wasibido ka okwa ketu maino marwe ngiyo. Kata weche mabinde chandu juwete wa mwati yogodo.
Well, nitiji mori lungono mask depression. Iwe kwa jina smile kodi karikian jina na shida moro ot. So shida ni make design moko nyal bumili osepe moyore teto tame coping onge okelo manyien to pod sala kala. So ko bire ti katan Vincent ya ore be rode mare mabe dala ni ayo bende wadi mabe. Kizi kibi kopi room kaja ti don karaya ubiro ku prati moro keti ukombe to mado. Tupende iso jajina ma wawwe go kaya maberni. Ango matu ni kende mo odere mana kaini. Usiepa. Kwa kwa normalize wawwe about depression and mental illness. Even kata etich kwenye mwatiye. Nyenyo wa mind our own business. So as long as we mind our own business, other people's business will not be taken care of. At times it is good to mind your friend, your relative. Anybody near you missing you go, it is good to mind them. Once in a while, go to the money find out. We have people even communicate via WhatsApp or memes catch. I think in the question today he has refused to talk to me. Atoki achwa, akuna shida. Or on yongi siki mora mora. But nikechu wanu watu amo memes. O kwa range mangenyo, watu na hui uwa na zitumaga tu.
Yes.
Karote mo communicate ni siepa mai kama pacho se tupi. Ongi si katadio kumokomogo ruga katu unikazi kohange tol. Iwase na huyu anakuanga mfani kiasi gani kara ene mo. These are some of things we see on a daily basis that we tend to assume them a lot.
Yes.
Yeah. Manegi matimre sani. Assumption no is costing us.
Etu bende iparo ni kingyo kata mna e piny Kenya kaende ya kawecho sibido okange ni wanyalu tie kwa kweda ni ndiyo machalo nade stigma mabindi bire kindo ganda ni ndi murumi kata waduo ke piny kapono kunyal rumo wanyalu chako gikanye daktari
wanyalu chako gi primary level ene ute wa so primary level media also plays a big role kaka koro watine sani
yes
wanagidia kumane watu sani mawindu ready. So, kama ni uwinjo watu ni, so miye paron, wangi ngane ya wadu waka. Bindide, nanyalo bedo kushidani. So, kanyalre, wangi okumani machigi ni mese uwinjo wetegi. Wateri wetegi kanise, kama jichokre, kius barazas. let's normalize talking about mental health in any way or the other. Okunkwa betu wadu mnawajwa ni progress mare nyangane kakazi. No, it is not about progress mare. It is about your mental well-being. Itako faranu ngane to di mare dinadi anta ngumu miyumara niki mrekama. Look at yourself and see whether you are going the right way. Going the right way does not mean you should have a lot of money. You should have big homes or some vehicle somewhere. Going well means you are able to identify things that are causing you automatic negative emotions, feelings, and behaviors. Even those negative thoughts. Magiki kumone go bedi zano rango. But nengi, okrango mago, gi rango society. Gi bedo gi societal pressure because they're supposed to achieve some things at a certain time. Not minding that this is detrimental to their mental health. Corona kochaka chaka gi the primary, which is us, Dalaka.
Okay. Aya, jawinjo na inbende hanyalo miyane kaindi thuolo kaindi rekoda wach mora mora migombo mondo mi uler ni kate yudi ya ler mare kukali duwande nyaka lodo maluwasi. Inyalo tiyo na kaindi koda Limar Studio Manido Mar Sime. Main kaindi nona chila chila adek nona rio chiko chika bira uchiel. Kama chilo bintire kaindi nona biri ya bicha ngwen adek abirio chiko auchiela bich. Kika penj kaindi penjo duto besi chemo kinyalo bede koda wach ma igombo yuda ne kaendi ler mare thuolo nindo adwani mondo mia ne kaendi okinyi masani. Daktari agombo ni kapoka kao kaendi penjo mag jopiny aseneno kaendi ka nitire kaka oganda seche moko kao jok makale midhiero mag paro gi eki. Yudo ka ng'ato wacho ni to mana ka nilero ni ng'ane dak ni loso koda ng'ane nawuoyogo mana nyoro kaendi to ok nang'e nokale gino. Dibed ni koso wuok oko mar wacho pek ma ng'ato nigodo kata wan bende koso tiyo koda rieko moro mopondo mar fwenyo gima jowete wakale ok osebedo kata ok osechopo kare. Bedo nadi kaendi?
Dhano ok ohero wacho gima chando pache. So dhano dwaro osiep. Osiepni e ng'ama nyalo konyi sama gik moko chandi. Koro chuni ni nyaka ibed piny kode uwuo. Ji onego bed ni giwuoyo, giwacho gik mani pachgi. Nikech sama ok iwacho gimani pachi, ng'ato ok nyal konyi gi paro. And probably ne en gimoro mayot ma ng'ato bwana, gino tinyalo timo kama to walos. To ling weche kata kirango jok mohero ling, ng'enygi chunygi chwanyre piyo. Ng'ama ling chunye chwanyre piyo, ama dhano wacho ni chunye tin, koro ling mang'eny. To ling mang'eny no hinye. Kizungu wacho ni you should have a buddy. Onego ibed gi osiepni moro minyalo wacho ni gik machandi. To ka ionge osiep, then go to a professional. Many ng'ato ma jahocho, kata ng'ato kaka an a psychiatric nurse, kata even a psychiatric doctor, mondo gikonyi gi paro, giwinj pachi at the same time. So ginyisi waneno ni mae minyalo timo. So gima ber gi counseling ni sami kuwuoyo cha tiwinjo gimiwacho.
Okay.
Already sami winjo cha solutions biro.
Erokamano ahinya. Jawinjo na gisani ndi kora kao kaendi penjo mari kiwana kaendi tol kaachiel kod SMS. Hello Lwasi?
Ler mate.
Oyawre.
Oyawre Vincent. Ma sam japulo mara ndago.
Machigini sam.
Mokuongo ya mdo miya gaon daktari ma uwe kwa waka ulo niero kamano. Vincent anan gi wat matin to kod penjo makangi ni daktari angu tiye to bro miwa solution gi mwanyalo timo. Gi mayo ni kara paro kini gi paro nige bini ido nya wadu moro mi isa ya gowi che moko mondo mi ibiri tuolo.
Okay.
Vincent anu gino sa timi no sa timre kuoma. To kano timre kuma to anyo ka jalo nyo wacho gimona tini inya sarabi e chachi kune mwadiye. To mno mi yudu konjiro. To chachi ne manabira ni karapara mani chano chunya ni. Ne o amni turu kansa kamana leme.
Okay.
Kuro ani penya to yila kaya nikuro omi wa mna solisyon ni paro ni kosa donyo. Kere yo mwanya lo timo mno mi paro ni obenu o kuma kwezi tuolo.
Ahaya.
Pasambia pula chel marandago.
Aparo ni sambende yo miore kanjiro duwa kalure koda yo kangmano kao motelo. Hayo onge wach. Hello Lwasi? Hello? Hello Lwasi? Ok, winjiri kaindi jawinjo na 011-3029-976. Machilu ntiri kaindi 0754-337-965. apoda mi kaindi thuolo mar penjo kaindi. Hello? Hello Lwasi? Okay. Daktari? Sam japolo nyisa kaindi ni nokao kang mar di od lamo mabindi notemo yudo kaindi kony. Kato penjo kaindi bende kony machielo nyalo yudo kanye kowe ute mag lamo?
Od lamo ber ka pachi nitie. Wachaka kany. Ok sami somo ni mumo onego bed ni inyalo winjo wach Nyasaye. To sama pachi chandre kata gima jadolo wacho ok inyal winjo, iwinjo mana giki nono. Koro among self care activities ma dhano onego bed ni timo en lemo. So lemo ber nikech lemo keli machiegni gi Nyasaye. So mi bende ibedo gi paro mar ng'eyo nitie a superior being mong'e berni, mong'e chandruok ni manyalo konyi.
Okay.
Kendo okelo hope.
Aya.
Lamo ok rach.
Ma
problem an go gi jo wach lemo en ni yudo ni ng'ani osebedo gi shida ni for so long. So because of stigma or some other issue, jogi ni ok tere sipital. Giwacho ni mae jachien. Watere od lamo. Nitie kuonde masegi ute lamogi. Mayudo ka jatuo tuo mane ginene. Nitie yath, kwer yath. Ichwado jachien. Mane be not make sense. Ineno. Dhano nyalo winjo mana wach Nyasaye ka pache pod ler.
Erokamano.
Mane gima dawach.
Aya. Elo Lwasi?
Oyaura
inya.
Auchi wa ba.
Wachi umakare.
Mos manya lero. Awinjo ka mama wie lero.
Okao mos.
Ma Pastor Mogo.
Yes, Pastor Mogo.
Owin, gima timre ni ngenji a depressed to gin giwegi ok ging'eyo ni gin depressed. In many times tiyuda ni ngato mobile depressed en uwono kunya realize ni en gi depression. Kata ni iti paro mos manya wie. Koro, mae toka nge ni jano nyalo wache mani kachi jamani yake wanya neno to bende sama wantie nyeri maana kika nyo hijo kama mamoro nyatene ya biloko problem to okonyal gima timo nyatene yu manikari nyaka nyamin mbari wakulu clarify gima tupu nyatene seta sama wantie saa nyene ni nyanyiji okode o wachini ngak machiel mantie mkini kode bende relative kato bende friend hanmosa in kese sibo yu ni gika umana advantage kapo ni ngato neno kata kapo ni pache loko ni kichi ji oko yie konyo ngat machielo. Kendo yuro ni samoro mano biru ni mileage ni kichi samoro gu nero ni in kata in a society ya ni ngat gine ngat wama sasafu ni jima be. Kuro okange yu nejo la nyalo timo nangu ni kichi in relative samoro in uberere ya kesu miru ni a relative kao kesu mar ngat. And again kisa nya lego ni ito cases kaka mental problems gi. Gin heritable, gin gik ma ngato nyalo inherit from the family, so gin gik ma kinyalo bide bia kata through paro, kata through tuche moko, nikeni niti tuche moko ma bene kroniku, manyalo goyo ngato. Mind the long run ka ngato chango, chilo kao bide kipilati in the way.
Iro kamano. Aya, wano kanyedo Pastor Mogo, kao kandi simbi ya riyo, mwado biwacha kwa duwa kandi penjo gie kika mora chiel, kika wei oko jewinjo na kao kandi simbi maroma dek, tamedo kwa da SMS, tuwedi njimi. Halo?
Halo, Lwasi.
Lwasi?
Ano ole, sa uwe kapoa.
Machiki ni ole?
Ato njina ya lawanyi nito, njaga ma, iwa jika kwa wii. Onego, wii kima beto, ikiko itako, wii nyalo loka di reso marom naad, kwa madri reso marom naad.
Okay.
Tae mara areo penje na gonea. Somo sahibi ni bende loko wii koso.
Awero kamano.
Eh.
Aya, mano ule, duangeyo nito. Somo wa sasa ni hindi, bende, yoja lanjburo duko kaindi. Lwasi radio? Halo? Ama kwa kaindi simu mogi, kemodo mi laktar jojino duko kaindi penjo giki. Halo, Lwasi? Halo? Okay. Wachaka mi kaindi tuolo kendo. Halo, Lwasi?
Hello? Vincent?
Auntie?
Oyaura.
Oyaura inya?
Mwoto maa nyale kwa.
Ndego ka umosu?
Mae mama masi.
Machikini mama masi?
Mbende, aduwa nga timu ne wakimoro matin. Mwoto tabitika chando paja. aneno ka temo kata time ni jodolo na.
Yes.
Pado moka moke chunya ka otamre wuok.
Aparo ni jalony bro, waburo neno wakinyalo yudo namba ni mudo mutudre kapo neno wach ma igombo no bede achiel kindu kode. Hello?
Adwa na team ne matinto.
Okay. Machigni.
Nitie ng'ato ne obiro moholo pesa na. Ne wawinjore kode nitie gire moro mouso. Bang'e kata ndalo moko matin ni to duoko na pesa go nikech wach mano wacho na nomake ne en wach ma serious. Koro gini notimre dwe mar adek. Koro tok bang'e ka osekao thuolo matin madhi juma kendo juma moro luoro piny oling' tapi apenje. Nito yawa en nang'o to en ang'isi nambe pesa no nadwa ni awargo gika moko mondo mi an bende ngima na odhi mbele. Koro to okitim kaka niwacho. Koro ng'ani obadhere na abadha, ng'ani badhere na abadha, koro daka mogik. To ng'ani kona kapenja ni gimidwaga na uso ma iwacho ga ni nawacho na bro uso taduoko ni pesa no. Gine ma
Ewacho niya Pastor Mogo penjo kaindi ni joma uko ng'eyo ne gikal e mental health kata gin koda pek mag paro gi eki. Inyalo konygi nade?
Jok man gi pek mar paro koro siaya.
Yes.
Aparo ni kama gintiere nitie a facility. A hospital, hospital. Yo kagin matiz ni hospital, kitende go nego be ni sirikal no kete psychology jooto. Koro gi dhi e sipitande man ti machiegni kodgi to gi many mental health department. Ema ginyalo yudo kony kata gipenj kantie johocho e sipitende go. Bago jok manyalo migi kony. Especially jok mok nyalo wuoyo ng'eny gi jok maonge kama gibed mapiny magiwach gi ba machando pachi.
Yes.
Bago jok manyalo benefit from a psychology. Yeah.
Ewi mano endo bende nochako penjo ni cases mamoko gin inheritable inyalo yudi achiel kachiel kaluwore koda kaka familia chalo kose nitiere kaendi tuoche mabende oganda nyalo kale manyalo miyo ng'ato kale pek mar paro.
Dong iga wan gigik miluongo chronic
illness.
Inyalo yudo an ordinary ng'ama miyo nigi cancer.
Yes.
To dichuo osetemo kagikato onge ako nyalo kamo nyaleno bendo sechope giko. Koro chuno ni gitimo nag kony kowuok kuom jok moko gini nyalo miye paro. To nikech gini bende kao finance chronic diseases gi ng'eny gi tieko ga finance. So in the long run ng'ani bende ok bun in the long run ng'ani tho. So sama gini timre keep in mind my dala man gi ot man gi nsindo so gibende kaka gibed provided for dichuog ni bende ratire moko ko yud kaka koro good sex wawache ni sex is part of your right eh?
Yes.
Oko yude ngama chimo manongi mani lako nego mabencha bendo ko yud mtindo on the other hand hera mane mini gibi yogi chabe de onge nikech mama ni usebedo pinyi mange yu it mondo jok mate odni obedigi stressors. So one of those stressors is a chronic condition.
Okay, hero kama na inya manendo paro maber. Otiro kaindi ja winjo na moro mabindi ne loso kaindi yedhe mamero ji kata tiyo koda drugs gi eki kaka nyasor.
Gina?
Otiro kaindi ja winjo na moro mabindi upenjo kaindi joma eseche moko tiyo koda nyasore ya sasa.
Nyasore.
Ilungo kaindi ni bang.
Yeye.
Nye nitiri rowero wa makata na joma nyidendi mabindi tiyo kode. Upenjo ni bindi jogi kinyalo kale. Midiro machal koda ma. Yes.
Well, mind working under act mar ano gimene drug go ko yin mo de pigo e pay Kenya.
Mana dia.
Ya na koti. Koro gin drug ma be mo ne go ne dano tiyo. Ni ti bangi en gi gimori lo ngon tiyo ko do nge obuongo. Ko di medo kanyo igni abiri ogole ok yot. En gi high activity to the brain. Koro gole kanyo ok yot. So kapo ni ng'ato nigi changamoto, bangi ok yot changamoto. By the same time, bangi ni, ena kelo tuoche mag obuongo. An gi yien e gweng, o kata korwa kende, kuonde te, kama nitie jok matiyo gi ndaga. Iyo na nitie nitie ma pachgi ok ler. kada chini ngati moro mako madon njaga tu dua puro eka. That is very abnormal. So ngato kwa nini tuaje kesh nani lake goyawa.
Nani mitio. Yes.
Bangi yu doka ngani woti ndarasu uwe okende. Niketi. Chemical mani bangi kia. Odumoke to buongo.
Okay.
Kwa hongi kuru paro malero onge.
Weche mag yuto ekonomi kaendi nitie japinyre mane otimo penjo penjo kata kamano simbe ne ong'adore mano min masi kawuok gwenge mag Matera kochande wacho kaendi ni seche moko paro nyalo biro ne ng'ato makech kaluwore koda ng'ato koso chopo winjruok mane obedo e kindu bende maendi nyalo kelo midhiero gieki weche mag yuto okay erokamano ahinya min masi mar Matera ni temo penjo kaendi penjo moro ahinya to kanyalo kawe mapiyo en ni kanyalo kawe mapiyo kata machuok en owuoyo weche mag yuto maseche moko ng'ato tamore ona promise kata na singo moro bende maendi nyalo kelo midhiero ne ng'ato e weche mag paro gieki
nitie giluongo ni coping mechanism wawach ni atimo gimoro moko mori kani so iwacho na mano boru mo kiu ni kenda nuoyo timo gini doon kore bote na chai deni ling kena uru wete me kajo na koro mai kalo koro are na konga ni kalo no opinisa nimora mora matimo ikano ikano koro kanga to siko tuwe ni vii moru mo kumori so kiwat kiti guparo so sama yu ni guparo ma iti guparo gino in fact gino nyalo miyokinin nikech ipenji rito ng'ani opara ang'o timona kama ng'ani onena nadi
yes
koso nikech akoso gima kama koro ichako kelo gik moko maji ikontram en jok ma en receptive to to kod in koso nikech achal kama koso nikech aonge gini to nyalo kisechako kamano paro ni dhi kamedre chopo kama wiwil ka gik mitimo iparo mana gik ma ng'ani otimang'o
Okay. Laktar Georgina kwetieko kaendi aneno ka sa dhi karu magombo ni mondo mi ikawe ni thuolo mar leronwa ni to un kaka jolony wuoth osebedo marom nadi kutie kaeti koda sirikal kata migepe mamoko mabende konyo oganda e weche mag mental health yes awinji dhi nyime
Okay, I'm going to know again. And it is, I remember the class that I was in, we only, the class that I trained, by the time I was being trained, maybe around 568. So, when you know, I'm not the locker. And I know, I know, I'm going to say, I'm going to do to my material of money before, to my father, the consultant I had. So, you can imagine, I see, kaka nyanza kai ateka siya kiego nikechi wanoma bikati wao ngego so psychiatric nurses wadong very few kama nikio mabeni wana berio you can imagine in the whole county one day berio so psychology sirikali poko mezikada maber koro kiyo tumo ni hili kunde mobede employee koro niwero achela chiel in every county now look at that we are very few but one video mangeni madwaro koni so mane momiyo kawa tiyo gi radio kama konyalo chopo ni joma ng'eny mondo ging'e ni kony nitie kata kawa tin to kony bende nitie mani yodi ka inyalo wuoyo gi ng'ato nyise shida ma in go to ng'ani bende kawo parono to neno kaka inyalo konyi to kanyo andre itere sipel to ja sipel cha bende manyo kasi nyalo konyi koro referral se na koro men en referral after the other ano e ka wacho no siya en tie gi moromo ago wacho mire asia nike toma bebende ok wan gi moromo
ero kamano. Aya, wach ni mugi kaendi ni jowinjo magwa kaachiel koda yore mabende wanyalo tiyo godo nanu wadago ngima maber ahinya to tieka kwede kata weche mag stigma mabende bede kind oganda.
Dhano wetuor biro tieko. Weche mag paro gi cut across en kuom ng'ata ng'ata. To onge ng'ama nigi weaknesses. Wan dhano. Onge ng'ama kotimo gimoro to en weak kata en a coward. Wan dhano, wadwaro kony seche duto. Onge gima inyalo timo kendi madhi maber unless wawach ni superhero. Which is impossible. Yudo ng'ama nyalo timo gimoro amora madhi maber. Ok yot. Ni achiel achiel ema temo. Koro oganda luo, gima kwayo. Ka in gi paro moro amora machando pachi, kata in gi ng'ama nitie gi tuo ma ndulme, kata tuo ma wich malokre ni, ma osiptal ma jatuo ni inyalo kony. To kok ginyal yudo, kok inyal yudo kony kanyo, to gibo ndiko ni barua ma miyi dhi osiptal maber moloyo ma intiere no, mondo ka jatuo ni oyud kony. To tuoche gi, gin gi thieth. Gin gi thieth. Koro dhano kik par ni ka ng'ato nitie dalau kanyo man gi juogi, iwe ni ng'ane magi korwa, juogi no nyalo nego ji te e dala. Juogi no nyalo mi ng'ane lal. Jogi okel e thieth. Obed nyathi, obed dayo, onego bed ni giyudo thieth nikech mae e haki margi, mae e ratiro margi.
Ero kamano ahinya Laktar Georgina. Aparo ni wabiro yudo kendo thuolo machielo mondo mi wachak wago mbaka e weche ma otenore koda ngima gi nikech gin gigo mabende seche moko ji ng'iyo koda wang' machielo to gin very important. Ero kamano ahinya kuom loso kinde mari. Kwatiko kaendi inyalo ore ote kramos ne ji achiel ariyo adek.
Yeah, kaka janyuol na winja, mama na baba na gin banana kanyo. Baba na iluongo ni Otieno Joseph, mama na iluongo ni Pamela. Janyuol na gi ahero gi, mane wamiya oro ni gi salam koa Homa Bay. Jochiaya duto, asegombo duogo dala mondo ati dala, en mani koro Wach County omiyo gijo bedo matek.
Ibro duogo gero nitie.
Lakini nika giyudo mos na, so giwinjo weche na. Nibo chako ka okang mar disiptal mondo ji oyud kony.
Ero kamano. Aya, jawinjo na kanyo ni mochopi giko mara tuak makawuru ni hawil wet Frank Asiri makelo nwe weche manjien kar sadek manido marukiji tok weche manjien wabrudhi nyime kaindi kuda chendro nyaka sangwen manido mar onyango.